Come on. Sili kuwe teme man, tukang kusho maspani. Walitaka tuku die na hii ni like a man. Kwa show tu ni crime na hii ni spot ya man. Choka 96, niki flip my mix. Juu kama bills ina grow, na deals ina flow. Mina roll na uwa ya mine na si kwa show. Mina bumper, floss na eza down for campfire. Uliza nse, nina chill down for gum chiriza. Ya locust na asali ka the baptist. Niko focus kwa akili kiprey matis. Game na maliza, gym na white tisa. Vise na ingiza na taji na jivalisha. Oh holy Krishna, hii ni Safina, binti ya Karina, atio surrender. Klasman kahazi toshi, nabadilisha ngozi, na bado nabaki kwa kikosi, kiteshi. Ow, come on, boss, come on, ujisikia vile hii ni raw. Come on, dem wakicheki wana bow. Come on, si wanajua huku ndio kwao. Come on, ow, come on, boss, come on, ujisikia vile hii ni raw. Come on, dem wakicheki wana bow. Come on, si wanajua huku ndio kwao. Come on, make it flip book yangu. Page by page, page one, who dedicated to us a God who any prayer. Page two, ni untouchable. Once again, niko kwa rakin. Always get better than this, niko sashi. Mini heist achiever, na lyrics na deliver. Na pose kama doggy ina pick on the river. Na quiver, switch stars, so uncheki picture. Mini mhat, kezi feel skin cut, kezi kipita. When in branchi kama lesi ya nyuma ya kuzuna. Na sunda kila kitu na get kado ya punda. Gazette mini Aladdin, zuni enda down Mayfair. Na hiyo na mjuu ya matea air. Na siyezi ishi kama king. Jay, he need destiny. I'm a tuning games in the air, air. Now my best watch it, you my potato, tear. GL love affair. Ow! Come on, boss, come on. Who just here, feel a hini raw? Come on, damn what you check, you wanna bow. Come on, the one that you are hooking your quow. Come on, ow! Come on, boss, come on. Who just here, feel a hini raw? Come on, damn what you check, you wanna bow. Come on, the one that you are hooking your quow. Come on.
Ayo, inakabora tujasikizana poa. Twende tena.
Ow, come on, boss, come on. Ujisikia vile hii ni raw. Come on, damn wakicheki wana bow. Come on, si wanajua huku ndio kwao. Come on, ow, come on, boss, come on. Ujisikia vile hii ni raw. Come on, damn wakicheki wana bow. Come on, si wanajua huku ndio kwao. Come on.